Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Jamnya li amo don sakirabe hedi be eden woni handane aljumaare go o lewru mars hitande 2019 sappo e jeddi am da jabbori maslima cappane nay e juri usman nyaali buldo kabaaji do mamadi keita de boggi jande to kollita no do wiide warama li lewru novembre jabbino ndu wara jugu bal katiba masinangal ana waawi tawede ana wuri le video mo minitaaji no ga e nay mo alkaida holidi hamadun ko fa fenni ko wiya warama don le hitande 2018 ko yata imadaraji ujunaji nogay won ko protection civile wadi be darane ke notare kasaraji nen himbe ujunaji temeder e taton won be kasaraji kewti dum wonno ko de gullide holliti beta ko le nyalom kejanado protection civile projet keso fondation irondel fuddi golle leydi burkina o mon dire studio yafa projet o golle mun yo wadde yewtreji kanya joda halaji du kabaruji sukabe jokolbe yidi woni sembe kabaruji kikida ko bismillah modo hadal studio tamani amma don kufa ana wawi tawede ana woni adna o le video goto mo minitaaji nogo e nayi mo alkaida holliti horeju gubal katiba masinangal fenni ko wiya warama don halaji makko di ana pawino do halaji kanan ko be leydi france ministre commune de soldats en france o holliti no wiide soldats embarkan barino mo le imadara goto le lewru novembre yabbinandu fabedo den fama kedan umar waygalo
wattu jono anda ka fu nde odo video bama kanko hamadon ko fu dama yaltuno e video on de landol gotul o landa demo fenni ko ministre commune de kabaru kabaru le leede france ndi holliti wido o mayino le noka e jetti lewru novembre yabbi non du odo ministre o haali dum yes assemblée nationale wattu jono wala fu ko lamu ko mali be kay kalido hen wakandi RFI noddi mangal paden leede france ndi be kolliti wido video be gonde jewtade dum fa pamto yalla mande o bama so tawama kanko jati non mettitede wido mangal paden leedi france ndi be biso ni hamadou koufa no wonno ton wakande padano bomboje mabbe den nogay didi noga etet lewru novembre lutan holliti wido heddiki le hen sinaso mo tawano ko ton
o video kolliti ndo wida hamadou koufa ana wuri ana nandi e gonga e hakkilo souleyman darabo nandi no kabaruji faise tawa e wi o journaliste ana yafi handen wadde video nandude e gonga souleyman darabo wi o kabaru keso hay inaki don sabi ko hollita no wiede o warama don tew makko hollita ka nandi kede ko wi nandon souleyman darabo ko wi ibrahim harun jallu du facci tangu mummin sande bo
le premier communiqué
sikke ana wonno e kabaru arandeji do maite amadou koufa sabe de te umako yita kanu ciagal imadaraji mangal pade leydi france e kanyi be leydi malindi ciagal mu won kabaruji kollitino wiide o heddiki hen wona arando dum wadde do kabaru majjugol hore be gubbe jadiste le ngodo kabaru lami be leydi france kolliti wiide be ndara video o ewde so gonga la ewi video o kay amilon wiide
ko elle semble bien réelle
sakirab ando soron jilbe drade famoro baaji edidi kabaruji fuddo helloji amen didi facebook e twitter fando kondo koni hakilaji modo odo bayi nodude dow di numeroji didi di tawton e repondeur chapande jedde yo chapande jettene sappego chapande jedde yo chapande jettene sappo didi dal e malfaaje teddude pindini beta ko himbe yoro le daakode militaire en gendindi won ko daade de juuri eno daade arandeje de wattunde 5er badi nonna dum badino yottaade de won nokode puddinanede nena dum imini akilaaji himbe yoro ko himbe tombe kolliti wiide soldats imbe nena be kanno itede tombe boyiton sanne ko be gonton faajon dum mettibe nen dum be gonduno hollitinde metti mabbe projet keso fondation irondel fuddi burkina o mo nodire studio yafa o projet keso ko hum chanta hore yo wadde yewtereji kany e joda halaji nena di fuddo nena do kabaru ko sukabe di burata daranade nena tajugo liccere hollitingol golle mudum fuddi wadi beta ko oto waga duguto yeso directrice generale fondation irondel e ko yata himbe chapande tato no dabe hawrde hen gollidibe mabbe kanye e hejabe gollirde nantinoje kabaruji burkina anni ko kajaada amen yade to burkina to isa fakabasi sogo o hawri e gal kawru tan nan ko hebini en do faccitango umar waygalo
gal do gubal ko heewi mabbe fu yusukabe non o do lamirbe do sukabe o hebono haldono sukabe jokolbe ngori le rumde afrique nde be noddirimo sijo yafa dum woni jafindiral hakkunde yimbe le do kaldal e kawral yoga e halaji mabbe di fu ngaran do hokkude sukabe hala dum wara haledi le delde nayi kalte le leedi burkina faso mosin kore bamaran kore français kanyo gumatina sijo yafa do be ngaran be ngada do hen haludi mawdi ko silimaaji chapande nayi e joyi wattu jona be golide e radioji sappo e joyi ana petta le radioji sappo gondi le leedi burkina faso ndi jango be pudata halde ton halaji mabbe le leedi burkina faso ndi ana holliti wiido wattu jona sukab jokolbe kebi do mbawi halde kala do kala ko hodi dum en fu
Mali yambini handen nyaloma keƴanaado protection civile Cécilie Thioubaaɗo hikka reenude sukaaɓe en fof woodani yo ɗum nyaloma mum protection civile Mali hollitata golleji ɗi waɗi holliti golleji ɗi waɗi ley hitaande 2018 e wi colonel major Seydou Doumbia directeur national protection civile ɓe ngaɗi immadaraji ley hitaande nde ko ujune ko wonen ko yahata immadaraji ujunaaji nogay ɓe notege himɓe ɓe kasaraji hewti ko yahata himɓe ujunaaji 1300 fay geɗe ko wi Oumar Waygallo.
2018 yimɓe le service protection civile en ɓe njalti ko yahata koyɗe ujunaji sappo e jeenayi 2017 ɓe njalti ko yahata koyɗe ujunaji sappo e jeegom ko ɓuri hewde ɗiɗo kasaraji fuu yo kasaraji ngaɗoji ɗi ɗati kasaraji ndiyam cumu kañe bonandaji ngatteɗi fa yetto yimɓele njolotoɓe kañe kasaraji ngaɗoji dow mayoji wakkatiji ɗumin jen tew yimɓele fa yetto yo e lanaji mutoji wakkati fur kañe cuuɗi camoji le majjumin paabi ko ɓuri ujunaji 1300 ɓi adama leɓɓe min paabi ɓe ko ɓuri ujunere heddiki ley hen ko ɓuri ujunaji noga e jetti woni barmuɓe hen ko ɓuri hewde ɗiɗo kasaraji fuu ley ɗati gatta ko yahata yimɓele ujunaji sappo e nayom e 1500 e nayom woni ɓe ɗiɗo kutteji jotti
ministre kuminiɗo kabaruji rewɓe nden noon ministre kuminiɗo kabaruji leydi rewɓe leydi meɗen ndi fuɗɗi beetako o golleji yambereji wi mars baale rewɓe kañe e gollidiɓe mumɓen kawri e ngal kawrital fanda muɗum fa ɓe dokkidira hakkillaji nan fa dokkidiral hakkillaji waɗa hakkunde nden noon dawroɓe dokkoɓe hakkillaji kañe huminiɓe yirwere rewɓe fa ɓe dartide ba nen ko heɓa waɗɗede e tiɗɗallaji ɗi rewɓe jogui yalla eɗi ɓeyda daranede caggal ɗum rewɓe ɓe gaɗi noddago nden noon fa jande sukaɓe ɓeyda daranede keɗe ko madame jakkite Aissata Traoré ministre kuminiɗo rewɓe sukaɓe kañe e galleji ko wi Mariame Boubacar Diallo do faccitango mumen sendebu
yo suudu ministre humaniɗo kulleji kewɗi hono kabaru ndenagu jande e cellal hande ɓe kolliti ko woni dow ɓernde mabɓe banggal kabaru jande sukaɓe ɓe kolliti wiide ɗum fa ɓamtare rewɓe gonguine ana hani ɓe dokkodira juuɗe mabɓe ɓe kaali sanne dow kabaru denta lalingol heejo ngo ana wooɗi ñande fuu yo wi mars ma min domata tasin lewru mars kambanmo batongaji watte nde jañeli leydi ndi fuu rewɓe ɗum fuɗɗi miɗen mbawi fawde gikke men dow majju hooreɓe leydi ndi ɗum ana mbawi
koolude kulantereji kewɗe kaɗaɗe hono moɗeji kañe e sécuritéji commissariat 3ème arrondissement nangui o immadara waɗi asawere ƴaɓɓene nde ley dabanani ɗon deande ley dabanani ley luumo bama goɗɗo ndenno himɓe joyo waɗoɓe trafic nangama dow on immadara keɗe ko Ibrahim Sum keyita kanko wonno commissaire 3ème arrondissement ko Ibrahima Harana Diallo dow faccitago mumini sen debbo
mi nangi poɗɗe bonɗe le luumo mango bamako ɓamde ɗe ana bonnani cellal ɓiɓɓe adama so jommu en ɓooyi ana ɓama ɗe ana wawi hansuɗe ɗe ɗe poɗɗe tramadol ana hen asawere ƴaɓɓiɗo mi martinama kompa won magasin ɗoɓe sarji ɗum nde mi neldi yimɓe men ton ɓe tawi gonga poɗɗe ɗe ana ton nde min jehi ton
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse et fedde leyɗe Europe
sakiraɓe candaro hen kabaruji gon e ley région ngaji meɗen ndi en puɗɗere ha région ɗiɗi ɓawa ɗum wonno Kulikoro ministre gonɗo hakkunde leydi Allemagne e leyɗe goɗɗe yettake keñede mairie Kulikoro nden noon yagol makko toon ana fawi dow gollidal hakkunde mairie Kulikoro e république fédéral leydi Allemagne ko fuɗɗi ko yahata duuɓi capanɗe tati o kananke leydi Allemagne golliti wiide daronto fa gollidal fuɗɗita hakkunde mabɓe ndenno koɓe golliti wiide ko dari duuɓi cakkitiɗi joni ɗon caggal ɗum ministre o yeehi daroyde soldaji en leydi Allemagne nden ɓeɓe noddi ɓe gomɓe e fedde IEM nde ɓe jahan ley région tata ɓoɗo wonno sigaso kawrital balɗe ɗiɗi bawigal dow nden noon sakkade rimgol illa yettaki timmi keñen ngal kawrital ɓe kolliti wiide ley hitande 2018 ƴaɓɓene nde to sigaso to ko ɓuuri rewɓe ujunaji tata woni rimɓe illa ndenno deydi mumɓe jottaki jara région arrondissement ɗum wonno kay remorque goto nangui yiide alkamisare ƴaɓɓene nde ɗon alka keñen ley dalare duwan kay neɗɗo goto heddeke hen no wattu joniɓe kolliti wiide ko sami bin kasara o andaka ta toon sakiraɓe ɗo kaɗoɗe kabaruji ka kedde heɗade yewtere rewɓe nde ana woodi wassalam.